kaningo malakoye baninga yamboka oyo boyo kaningo malakoye baninga yamboka oyo boyo Boyo kaningo malakoa ye.